waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Bill Shorten ayaa waqti dheer waxaa saadaalinayay inuu noqon doono hogaamiye madaxdii hore ee laybarka sida bob hoke, simon cream iyo kim beasley. Markii u horreysay ee loo doortay hoggaanka laybarka ayuu dood ka dhacday sydney ku caddeeyey himigiisa mustaqbalka dalka haddii uu noqdo ra-iisul wasaare.
I'd like to be known as the prime minister for the powerless, for the disempowered, for people who don't have a voice in our society. From my work, and I thought I'd seen...
Waxaan jeclaan lahaa in la ii aqoonsado ra-iisul wasaare dadka aan awoodda lahayn iyo dadka codka aan ku lahayn bulshada taageera oo awood siiya. Intaan soo shaqaynayay waxaan islahaa waad aragtay sida loola dhaqmo dadka dabaqada labaad ah markaan ahaa dadka u ololeeya ururada shaqaalaha, laakiin waxaan arkay wax ka daran taas markaan la shaqeeyey dadka naafada ah. Kadibna waxaan ogaaday rabshada qoyska iyo in 25,000 oo haweena ay raggu u gacan qaadeen 12 bilood ee u dambeysay. Kadib markuu ku biiray xisbiga laybarka intuu jaamacadda ku jiray, Mr Shorten wuxuu qareennimo uga shaqeeyey Maurice Blackburn Cashman oo ah shirkad xagga sharciyada ah markuu jaamacadda dhammaystay. Wuxuu ku biiray ururka shaqaalaha 1994. Mr Shorten markiiba wuu dallacay wuxuuna noqday xogayaha qaran ee ururka intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2007. Waxaana magaciisa kor u qaaday shil ka dhacay meel macdanta laga qodo oo ku taala xaafadda Beaconsfield ee gobolka Tasmania 2006, halkaas oo laba nin dhulka hoostiisa ay ku jireen muddo 2 asbuuca. Bill Shorten oo markaas ah xogayaha ururka shaqaalaha ayaa noqday afhayeenka qoyskii labada nin iyo bulshada halkaa deganayd. Sanadkii xigeena wuxuu soo galay baarlamaanka federaalka isagoo laga soo doortay kursiga Maribyrnong ee Melbourne. Wuxuu sheegay inuu baarlamaanka u galay sababtoo ah wuxuu og yahay culayska haysta shacabka Australia iyo sida ay u doonayaan nolol fiican inay helaan.
I'm a person who stood up for the fair go my whole working life. I'm a person who has been in the workplaces of Australia standing up.
Nin waxaan ahay noloshayda shaqada oo dhan u taagnaa cadaaladda. Waxaan ahay qof waqti dheer ku soo jiray arrimaha shaqada iyo shaqaalaha ee Australia, anoo dadka difaacaya, sidoo kalena xaqiijinaya inay jiraan heshiis dhexmara shaqo bixiyayaasha iyo dadka u shaqeeya, oo dadka mushaar fiican ay ku helaan, shirkaduhuna markaas ay ka faa'iidaan. Nolosha siyaasadeed ee Mr Shorten ayaa waxaa ka buuxa muran iyo kala qaybsanaan ka dhexaysay qaybaha kala duwan ee xisbiga Laybarka. Wuxuu qayb lixaadla ka qaatay in xafiiska laga tuuro 2 ra-iisul wasaare oo talada hayay. Wuxuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey in Kevin Rudd xukunka laga qaado 2010. 3 sano kadibna wuxuu ka goostay Julia Gillard, wuxuuna dib ugu noqday Kevin Rudd wax yar ka hor doorashadii 2013, isagoo sidaan u sharaxaya sababta uu saa u sameeyey.
I have carefully considered my position. I have now come to the view that Labor stands the best chance.
Waxaan si taxadar leh uga fakaray booskayga. Waxaan u arkay in Laybarku fursadda ay ku difaaci karaan wixii laga dhaxlay dowladdan iyo inay sii wadi karaan sida loo horumarin lahaa nolosha malaayiin Australia, in aan lagu heli karo taasu in Kevin Rudd uu hogaamiye noo noqdo. Mr Shorten ayaa ah aabe 3 caruur dhalay. Wareysi uu siiyey raadiyo ayuu ku sheegay inuu ka soo jeedo dadka Australia maxaabiis ahaanta Britain looga keenay oo loo yaqaanay convictska.
I need to make a declaration and I'm a bit surprised the Liberals haven't put it in one of their attack ads, but one of my ancestors was, wait for it, a convict.
Waxaan rabaa inaan cadeeyo, waxaan ka soo jeedaa mid ka mid ah awoowayaashii ka yimid ama ka soo jeeda dadkii convictska la dhihi jiray. Waxay yimaadeen 1830-kii, mid kalena wuxuu waddanka uga degay markaba wuxuuna ahaa qof sharci darro ku yimid, marka wuxuu raadinayay dahab laakiin ma uusan helin. Qubro badan oo siyaasadda indhaindhaysa ayaa aaminsan inay adag tahay in Laybarku 19 kursi ay ka qaataan isbahaysiga si ay u guulaystaan Juulaay 2-deeda. Laakiin cod aruurintii u dambeysay ee la sameeyey ayaa codadku aad isugu dhow yihiin, waxaana u badan tahay baa layidhi in Australia ay gasho baarlamaan aan cidna aqlabiyadda helin. Hase yeeshee, Laybarka ayaa sida isbahaysiga meesha ka saaray inay dowlad wadaaga la dhisi doonaan xisbiga Greenka iyo xildhibaano madax bannaan. Haddii taasi dhacdana, waxaa dhici karta in mar kale Australia ay doorasho u dareerto.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/somali.